ngeqiniso njalo mangithi ngiyakuthanda ngisuke ngikhulume iqiniso ekuhluphekeni kwakho ngeke ngikho nasenjabulweni yakho ekuhluphekeni kwakho nasenjabulweni yakho ngale ekuhluphekeni kwakho nasenjabulweni yakho Nasenjabulweni yakho.